toka kehuti, twende teke. Toka kehuti, twende teke. Toka kehuti, twende teke. Okay. Your cartoon.
Arita music.
Na tuko on bill. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa.
Chaki misti chochi mnanijua. Nani ananitambua, unadai nini bro chukua. Nani ndo ananunua, wakipewa pewe wote. Si chai nasema pombe, we nae unakata ngombe. Niko maji buda pole. Likuita form ukachelewa. Hasa yona mina staga junmelewa. Niko maji watani miss. Miusele daily check ya kuna siku neza miss. Miukata daily lazma joni bleki hey.
Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa.
Hotline fire, man a bad girl, we are enter the room. Loving the music, boom boom boom. You like the smell of my sweet perfume. Your beer's on me tonight. Drinks on me tonight. Feeling happy, tuko party. Kata maji, mbona ujalewa. Baby, shakara for me. Sherehe ndo hi. Shakara for me. Sherehe ndo hi.
Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa. Waiter, waiter, leta kwanza glass. Waiter, waiter, nisha panda glass. Staki guarana na nikokoba. Sipendi kujana na madada. Leo mindyo sosete ganji kibao. Nafunga kikosi kwa bichi mabao. Wife ndo kubonga na mi baba yao.
Baby usi come home kama umelewa. Tena usi come home kama umechelewa.
Na leo niko maje, sijui nifanyeje. Ebu kwanza tupige story. Nina wife lakini usiwore. Cheza chini ndiyo luga. Sunajua wife home kuvuruga. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa.